Sanibonani bafundi nabalaleli bombele, igama lami nginguSilindile Khanyile, siyanamukela futhi engosini yethu lapho sidingida khona umthetho kungulwesibili, umhlaka 20 September. Ngesonto elidlule ijaji elengamele icala lokubulawa kukaSenzo Meyiwa, lavala izindatheli ze-SABC, i-ENCA ne-Newsroom Africa, ukuthi ziqhubeke nokubika ngaphakathi enkantolo, emva kokuthi zibhozomele ufakazi wombuso umnumzane uTumelo Madlala. Ukubheka lolu daba kabanzi ukhona ungoti wethu wemthetho umnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Mnumzane Zikalala, siyakubingelela futhi siyakwamukela kumbele.
Ngokubingelela bese ngibingelela kakhulu ababukeli nabalaleli bombele.
Mnumzane Zikalala, uthini umthetho mayelana nokukhuluma nofakazi ngaphambi kokuthi bagibele ebhokisini, ikakhulukazi ngokokubika kwabezindaba?
Asikuhlukanise phakathi ngesikhathi kusenza ama-investigations, sikuhlukanise ngaphakathi umuntu uma sekuthi useyazi ukuthi ufakazi, sikuhlukanise uma sekuwukuthi umuntu usekwangena ebhokisini before. Ngesikhathi kusa-investigate, akekho umuntu okuvimbile, ungakhuluma, ungadiscasa ngendlela othanda ukuthi udiscasse ngayo, akekho umuntu ozothi ayi cha ungakwenzi lokho. Futhi nomthetho is silent on that ukuthi what should happen. Kodwa once waba usungena as umuntu who's an interested party in any of the proceedings, interested either you're a victim or the accused, noma mhlawumbe kuthiwa ufakazi obusuyangena, umthetho bese nakhona futhi ube silent ngoba usho lutho ukuthi yini kufanele yenzeke, uyenze noma ungayenzi. Kodwa kube kuba advisable ukuthi musa ukukhuluma ngalolu daba ngoba usuke usuzovezela laba abazokwenzela cross-examination noma bazokuphosa ngobuza enkantolo, ubanikeze ukuthi isitori sakho sohamba size sifike. Yes, isitori sakho basuke benaso ngoba uyibhalile affidavit laphaya ngoba khona ufakazi ukubhala kuma-statements akho, but at the end of the day highly advisable ukuthi musa ukukhuluma ngalolu daba uzuyofika ekugcineni. Now kwabe izindaba the same would apply ukuthi njengaseke sibona kwenzeka, bazomisa umuntu bacela ukukhuluma naye, if i-answer yalapho kuno-comment bese kuphela lapho, kube ukuthi hayi akukho okunye esazoqhubeka aphinda kusho uma sekudlulele lapho. Bese kuyashintsha-ke kodwa wansi umuntu esengena enkantolo wathatha isifungo, ngoba kube sekuthiwa musa ukuyikhuluma le nto ozoyikhuluma la ngaphandle kwendawo, ngaphandle kwala enkantolo kuphela, fanele kugcine la enkantolo ungabe sekudlulela kumunye umuntu. So yike ngathi sibone ngathi last week bekukhona ukudonsisana kade kukhona into ebizothi yindaba manje kwangasahloniphani ukuthi umuntu uyeza uzothula ubufakazi la enkantolo. Niya-understand ukuthi indawo yasenkantolo indawo enepressure kangakanani. If kuwukuthi akakhulumi yindaba esejahwa for i-comment, I think that was i-issue kangako, yindaba esejahwa for i-comment. Ukabe umbuzile nje wathi no-comment wadlule, then mhlawumbe kuzoba understandable. But uma usuzomvimba, that means ukuthi cha ngathi manje usowudlula kule lungelo lakhe lokuthi akathula angakhulumi, abe ne-freedom ukuthi amuva ngendlela afuna ukumuva ngayo. At the same time, yes, i-understanding ikhona ukuthi ama-members of public noma umphakathi une-interest enkulu kule matter, kodwa kufanele kube khona ulayini la kuzodrowa khona uze ungalingeli noma ungadluleli la usuzolimaza ikakhulukazi nalo muntu usuke ezobufakazi.
Isinqumo esakhishwa yijaji kungabe isinqumo esasifanele noma lathatha ngamawala?
Ijaji lalithi ngokucabanga kwami, ngoba ngingakalitholi udaba ukuthi lihambe laze lafika kuphi, ngizo-exercise ngoba inkantolo indawo ephethwe yimina, ngizothi awikho into abekho abantu bemedia bazokwazi ukungena la aphathele lolu daba siyeseqeda. So ngasho ngithi yebo, isinqumo sasi-right, kodwa labesheshe labuya labona ukuthi cha, angingabhanisha ama-members e-public noma umphakathi ngenxa yalezi intatheli ezizona engibone ngathi siphula umthetho noma azihambanga nilokuhloniphana esinako thina nesi-understanda nangako la thina enkantolo. Yike sabona sengathi ngokuhamba kwesikhathi obe sekuthiwa hayi amakhamera akabone iy'ntathela zibe khona, sekukhona leyo understanding ukuthi yini kahle kahle kumele yenze. Asikhumbule before icala liqale kwenziwe i-application ukuthi judge, sicela ukuthi sifake amakhamera ne-audio yethu la ngaphakathi enkantolo khona sizokwazi ukuthi sithathele umphakathi. Lokho kusokukhombisa ukuthi amandla okunqaba nokuvuma suke sejajini. Nakhona futhi ijaji mase libona khona okungahambi kahle, linawo amandla ukuyi-revoke le authority noma la permission delikhiphe ekuqaleni, bese lithi kungoba an-understandana ukuthi ama-term condition ukuthathini, ngizonibhanisha ngokuthi ngincishe lo kade nithi nizokufuna, ngizonivulela only if nibona ukuthi nizokwazi ukuthi ninihloniphe, bese siyahloniphana ngale ndlela esifuna ngayo. In fact, anihloniphi mina as ijaji wezinkantolo, ngihlonipha lo msebenzi osowenza la ubalulekile. So musa ukwenza into ezodala ukuthi ufakazi osazongena azothula ufakazi la afike sengikho comfortable ingqondo yakhe ingasekho kule nto esizoyenza ngoba ngeke sasinikeze le information esiyifunayo sigcine singalutholanga le clinic esithi cellphone yonto esifuna ukuyiprotector le enza sure ukuthi ufakazi ngimphatha kahle ma eseqedileke ukufakaza kwaphela only then ke mhlawumbe laso singasho khona ukuthi hayike sengakwazi ukuthi nisebenzise ama-tactics enhlezi nasebenzisa ngaphandle uma kuthi nifuna iy'mpendulo ebantwini ngoba useyiqedile ukusinikezela information ekade siyidinga thina la ngaphakathi enkantolo.
Uma sikhuluma ngokwemigomo noma inqubo yokusebenza elawula ukusebenza kwey'ntatheli lokhu esithi press code icace bha ukuthi leya ndlela leya ayivumelekile lokhu yakuziphatha akuyona into evumelekile. Kodwa khona into ke wakhuluma ngayo into ye-public interest okuyiyona ezinye zezinto futhi eyaye ibe into enkulu ebhekwa bezindaba uma ngabe kuwukuthi sibheka ukuthi udaba ludaba yini okufanele lulandelwe noma cha. La ngiqonde khona ukubuza ukuthi uma ngabe ufakazi mhlawumbe kuwumuntu odumile njengosopolitiki kungabe bekungaxoleleka yini leya ndlela yokuziphatha?
Singasho ngoba yena usuke ekujwayele ukuphathwa ngaleya ndlela mhlawumbe bengeke ithathelwe phezulu ngale ndlela ethathwa kuyangayo. But at the end of the day asikhumbule ukuthi sifuna ukupreservana noma sifuna ukuvikelana, sivikela iquality yalobufakazi azobuletha la ngaphakathi enkantolo. So uma kuthiwa isitori sesifuna ngaleya ndlela sekuthena umuntu uzozajapha bese iyavinjwa endleleni loko akuhambisani nakhona ngoba sikhumbule ukuthi nosopolitiki even though khona iliwingi ukuthi ayibone ngathi bazovuleka kakhulu than ordinary individuals ngoba basuke bethathwa ngabantu abama-public interest. But at the end of the day nabo basuke namalungelo nenkantolo esuke sine-duty noma ijoka lokuthi alikwazi ukuthi li-collect ufakazi lokudingakalayo nendlela ufakazi uzofika ngayo enkantolo still efanele kube protected ngoba regardless ukuthi ubosopolitiki noma kubone noma usopolitiki at the end of the day indlela ufakazi uthathwa ngayo enkantolo kuzofana with any other person osuke ezobe khona. So eyami impendulo ingathi ungabe bekuzo-understandeka kancane kodwa no-totally ngale ndlela okwenzeke ngayo. So noma ngabe kuthiwa bekuwusopolitiki lo bephathwa kanje esayongena enkantolo ewufakazi we-state esazothula ubufakazi then angiboni ukuthi bengingaba yinto ekufanele ngabe ibizovunywa even nayinkantolo ukuthi senenzani manje nimphathe ngale ndlela nimphathe ngayo. Yebo kungenzeka ukuthi ukujwayelekile in the other life but uma sikuza kulo daba esizokhuluma ngayo which is something which is totally different akufanele ngabe kuyenza.
Mzanzikalala njenganjalo siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho.
Ngiyabonga kakhulu nibe nosuku oluhle.
Lo bekungumnumzane uMpumelelo Zikalala weZikalala Attorneys. Siyabonga.